Brothers and sisters,
President Monson, I say, Menfa, Asorim Peninfo, any Empatemu, Edioson, Manamujongtun, Yasha, Yabeji, Thomas Spencer, Monson, Sawyer, or Comsini, Odifoni, Mr. Jimmy, any Asorim, a homenchima, Hotifoi, Etutreni, Nab Benyon, Aaron, and Nabedi Echo to Sum Bacon, and I. Udrof eye ni otusumien onwa nwuji tumum mo ma mun saso onwa nwu engine tum so bi ha onso enche ni apoye ni ya je ye hu sani ye sanche se ye bechi Russell M. Nelson se oye dumienu no penny etitreni na onwa didi so no enso eke dumienu Russell M. Nelson Daniel H. Oaks M. Russell Ballard, Robert D. Hills, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Annie Dale J. Renland, Onwa Onjitum, Moma Monsasso, Nya Onjitum so Enso Enche, Yehu, Nya Moyen. Sani,
Daniel M. Augustine, Kent J. Allen, Stephen B. Allen, W. Mark Bassett, Patrick M. Batuya, Mark A. Bragg, Marcelo F. Chappi, Eleazar S. Colorado, Valerie V. Corden, Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo DeFeo, Donald D. Deschler, Nicholas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominiquez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Herman D. Ferreira, Moroni Gaona, Jack N. Gerard, Ricardo B. Jimenez, Douglas F. Hyam, Brent J. Hillier, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Madi T. Utenos, Jang Ho Kim, Alfred Kiyungu, Dane O. Levitt, Remigio E. Maim Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Roland D. Manns, Ramon C. Nobleza, S. Mark Palmer, Fujar Piano, Gary B. Porter, Jose L. Reyna, Esteban G. Rezek, George F. Rhodes Jr., Gary B. Sabin, Evan R. Schmutz, D. Zachary Smith, Lynn L. Summerhays, Venislao H. Swick, Greg B. Terry, Ernesto R. Torres, Fabian E. Vallejo, Emma Villalobos, J. Romeo Villarreal, Terry L. Wade. Those who
kaye hu ne de aseda kese ema adwuma fefe fo onwaye monchre sane yesese yebeyi ade en seda kese ama sisters Rosemary M. Wisdom, Cheryl A. Esplin, and Mary Adaham. So onwaye primary general presidents. Saa nso na yɛde yɛyi primary presidency board for no nyinaa si. Ɔnwo ɔnwo pɛ sɛ ɔnwo bɛka yɛn ho na yɛde aseda kɛseɛ ama saa yɛnnua mmaa adwuma papa ɔnwo ayɛ no. Mesrɛ mo monkyerɛ. Yɛhyɛ sɛ yɛbɛyi mpanimfoɔ a aduɔson W. Mark Bassett, Mark A. Bragg, Weatherford T. Clayton, Valerie V. Corden, Joaquin E. Costa, Massimo DeFeo, Peter F. Mers, K. Brett Natres, S. Mark Palmer, Gary B. Sabin, and Evan A. Schmutz. Mwa mu jitum mu mamu nsasu. Obi a onjin tum so. En chre sa. Ye se se yebe fa. Pate mu edyo son. Onwa edidi suyi.
P. David Agassani. Kilmer A. Aguero. Renee R. Alba, Victorino A. Babida, Stephen R. Bangerter, Richard Bakiran, Dong Chol B., Michael V. Beheshti, Mathieu Benassar, Huberman Bien Emi, Kevin E. Calderwood, Louis J. Kamei, Matthew L. Carpenter, Douglas B. Carter, Aroldo B. Cavalcanti, Luis Claudio Caveri, Ulysses Chavez, Brent J. Christensen, Douglas L. Dance, Mark C. Davis, Alessandro Dino Giaggi, J. Scott Dorius, M. Dirk Triskel, Antonio F. Faundes, Jose A. Fernandez, Matthias D. Fernandez, Candido Fortuna, Bruce E. Gent, Michael A. Gillenwater, Daniel G. Hamilton, Matthias Held, Tom Adler Herland, Raymond S. Hyman, B. Christoph Cavaya, Todd S. Larkin, Pedro X. Lareal, Juan J. Leverino, Felix A. Martinez, Kevin K. Miskin, Mark L. Pace, Ryan V. Pagaduan, A. Moroni Perez, Carlos E. Perotti, Mark B. Pettaroo, Alan T. Phillips, Thomas T. Priday, Brian L. Rawson, Renee Romay, Blake M. Rooney, Luis G. Ruiz, Maximo Saavedra, Pedro A. Sanhuesa, Eric J. Schmutz, Mince Benjamin Tai, Heber D. Teixeira, Maximo C. Torres, Jesus Velez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, C. Dale Willis Jr., William B. Wan, Luis G. Zapata. All in favor?
Yɛhyɛ sɛ yɛbɛgye Joy D. Jones sɛ ɔbɛyɛ Primary General President ɛne Jean B. Bingham sɛ ɔyɛ ne bɛdwakyi odikan ɛne Bonnie H. Corden sɛ ɔyɛ ne bɛdwakyi ɔto so mmienu. Ɔn wɔn gye tom ma mo nsa so. Obi a ɔngye ntom nso nkyerɛ. Yɛhyɛ sɛ yɛbɛgye mpanimfoɔ a ɛwɔ asɔre mu nyinaa ne mpata mu mpanimfoɔ nyinaa a sɛnea ɛteɛ sesei na ɔn wɔn gye tom ma mo nsa so. Obi a ɔngye ntom ma ne nsa so. President Monson, ya ji atụmhie ya fre ọnwa se ọnwa bụa asọrị mpenifonyi ọnwa ya fre ọnwụ sisi anụ ya bɛhyɛ sɛ ɔnwụ ebe ba n'ọnwa ba bɛtena baabi a yɛde ama ɔnwụ ɔnwụ bɛfiri baabi na ɛba ɔnwụ na ɛba no.
President Monson
ayɛ ɔka sɛ ɛyɛ kwan tententen.
As previously
announced, Kevin R. Jerkinson, Ebeka Asori, Enkunte Buono, Uwia, Paul, Enzo Ababekani, Achre, Efa Afi.